Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers.co. Maybe. Temyanga blessly, akwa ke wandila bu. Paraza charapia mochira weo kunyanga babu. Calm, this is a taboo. Mochini shikuwa kumfunaka, a taboo. Ichungusho pambiri wanchanga karebu. Ichwampacha kwefe chinga chida niserebu. Life inga ni spider, mwewa ni kobwebu. Kembo kutatumika na neufumia kwa kashchebu. Kura mumano wipa la komedi ibu. So buruni nisho pibi na pofe magribu. Kure mfaka tulipase mkati kribu. Kembushi ndureli yanga nkupele ribu. Wifiro kuomba yon konkera job. Gangaman musical yon koshapati ni bobu. Mabeke muli omari obu. Chara na cushion mark ngomu nobe mopu. Narabe ayubu. Nde umfo kwa tukumto wandina ufwara bubu. Gayo wandiri tayo mwa wala tubu. Tafisha patari nishina noka bubu. Maybe. 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 Program ya lichubi kwa kari kuranda kuposa vashita. Miska fansa. Maybe.
Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers.co.